Hosea 10 verse 1. U-Israyeli wayengumvini owenabileyo, wazithelela izithelo ngobuningi bezithelo zakhe, wandisa amalitshari akhe ngobuhle bezwe lakhe, wenza izinsuku ezinhle. Verse 2. Inhliziyo yabo yayahlukene, manje sebeyakuzitholela icala, uyakuwaphula ama-altare abo, achithe izinsika zabo. Verse 3. Yebo manje bayakuthi asinankosi, ngoba simesabanga uJehova, kepha inkosi ingasenzelani na.
Verse 4. Bakhuluma amazwi nje, befunga amanga, benza isivumelwano bese kumila ukwahlulela njenge nhlungunyembe emseleni yamasimu.
Verse 5. Abakhile eSamaria bakuba novalo ngenxa amathola aseBhethi Aveni, ngokuba abantu balo bakulila ngawo, abaphristi bezithombe bakhale ngawo ngenxa yodumo lwawo ukuthi limukile kuwo. Verse 6. Iyakuyiswa i-Asiriya ibe yisipho kuyo inkosi uJarebi, Efrayimu uyakwamukela ihlazo, u-Israyeli ajabhe ngeziluleko zakhe. Verse 7. Inyamalele inkosi yaseSamariya njengabazelwe ebusweni bamanzi. Verse 8. Izindawo eziphakemeyo zase-Aveni, isono sika-Israyeli ziyakuchithwa, ameva namakhakhasi ayakukhuphukela ema-altare abo, bayakuthi kuzo zintaba sisibekeleni nakuwo amagquba welani phezu kwethu. Verse 9. Wasezintukwini zaseGibeya wonile u-Israyeli bema khona, impi nabo abobuba yiyukubafica eGibeya na. Verse 10. Lapho ngithanda ngiyabajezisa abantu babahlanganyele ekubabopheleni ebubini obubili. Verse 11. U-Efrayimu yisithole esifundisiweyo esithanda ukubhula amabele, kepha mina ngiyekile intamo yaso enhle, sengiyakumbophela u-Efrayimu uJuda alime, uJakobe azidubele. Verse 12. Zihlwanyeleleni ngokulunga, niyakuvuna ngomusa, qathani umqatho wenu, sekuyisikhathi sokumfuna uJehova azafike anise ukulunga phezu kwenu.
Verse 13. Nilime ububi, navuna okubi, nidlile izithelo zamanga, ngokuba nethemba endleleni yenu, nakubo obuningi bamaqhawe enu.
Verse 14. Kuyakuvela ukuxokozela phakathi kwabantu bakho, zichithwe zonke izinqaba zakho, njengalokho uShalimani achitha iBhethi Aribheli ngosuku lokulwa, unina echotshozwa phezu kwabantwana. Verse 15. Kanjalo iBhetheli yakwenza kini ngenxa yobubi benu obukhulu, ekuseni inkosi ka-Israyeli yakunqunywa nokunqunywa.